wange wange tokabanga emanyize kuli kwagala namalirira kyeŋŋamba kyekyo munange wange kuma omwoyo amanjo gaago agakasenge efikayeeyo ey'ekitolo maama wange nze byanzitadda terumanya olumbe lwandikulese
Remember where you got it first. www.djericom.com